Hello, Malawi. This is Chewiki Sebaba. Amusa.
You're now listening to Avocado Mapua London.
Hello, Malawi. This is Maya. You're listening to Mapua London by Avocado.
Hello, Malawi. Mugovesera Avocado Mapua London. What's up, Sige?
Hello, Malawi. This is Ewe. You're listening to Mapua London by Avocado.
Malawi, pina kuli konse kumene mukundimva. Ine ndimbusa wa isoni. Ambusa ekayo amene ndimapereka chilimbikitso kuno kwathu ku Malawi. Ndiye ndimachitira somboni pa zinthu zimene zikupereka chilimbikitso. Amen. Apa pali mnyamata uyu tikuti Avocado. Alindika nyimbo aka kuti mapu alandani ndiye mukudziwa kale ini kuti mapu alandani andi mapu ndicho ochititsa chidwi awosokoneza sokoneza chonchi tieni timbe
kuti you're listening to S1B malawihits.com
Avocado
nyimbo aka
nyimbo nyilendra
www.malawihits.com
dichambule hey mapu alandani Hey, my brother,
@malawihist.com. Za nyimbo da.